District ya Kalungu elonzo obukulembeze obujjo obukulira parish development model mu miruka ejiri mu Kalungu kyokka abakulembeze ababadde ku bukiiko obukadde abasinga obungi basuuliddwa nga abalumiriza okudibaga ssente zino. Omusasi wa fensi Buga Muzafalu abirina.
District ya Kalungu erina emiruka 37 sakegombolola 4 ne town council 3 era mu kiseera kino abatuuze Kalungu eno bali mu kuzza bujja obukiiko bwa PDM obw'emiruka kitegeeza kisente gombolezi emiruka jazo jimalirizo kulonda abakulembeze abajja abagenda okulira mu enteekateeka y'okugaba sente zino eri abawejjere ng'ekibuga ekyerukaya saako lwabenge ne town council y'ekyamuliibwa kikakasiddwa nti emiruka egiri eno jimalirizo kulonda obukulembeze obujja mu kalu akazze kabeeramu ebbuguma eritayogerekeka era eno tukitegeddeko nti ababadde ku bukiiko obukadde obugaba sente eza PDM bavudde mu kalulu kano ng'ennyindo y'enkata oluvannyuma lw'abatuuze obutabongera kisanja kirala nga balumiriza nti mu nteekateeka eyo ebaddewo wabaddewo emivuyo mingi nga gikolebwa abakulembeze ab'obukiiko buno bwe batyo kwe kubasuula era Ssemaganda Baker omu ku bakomasha ofiisa e Kalungu abali mu nteekateeka ey'okulondesa obukiiko buno atutegeezezza nti basuubira okutuuka ng'ennaku z'omwezi 15 oba 16 omwezi guno okubanga emiruka gyonna 37 bamaze okukifunira obukulembeze obujja obugenda okutundamu abo abalina okufuna kasente ntekano akaba wejjere. Kajombi Franka Sebala omu ku bakulembeze b'abavubuka mu district ya Kalungu musanyufu nti waliwo abavubuka e Kalungu abafunye ku sente zino eza PDM ne bakyusa ku mbeera zaabwe. Bwato Kajombi ono kwe kusaba abavubuka e Kalungu abatannafuna ku sente zino obuteetuulako.
Bw'otunuulira ekifaananyi kya PDM nga bukiyimiridde mu district yaffe ya Kalungu abavubuka beenyigidde mu kuzifuna, waliwo ababagamba nti bannamanya enteekateeka eyo bw'etambula. Kyekiseera nga pulezidenti bwe yalangiridde ekisanja no more sleep tuzuke.
Weebale nnyo omusasi wa fensi Buga Muzafalu.